La Media.
Now that moon, we come by stress to enjoy more dawu. No more stress. Now that moon, we come by stress to enjoy more dawu.
Mr. LG.
No more stress. Miss Takishida. Ujiangalie, kifupi sina muda. No more stress, kinibwaka haina shida. Nikunganganie, mwaniweka dia nida. Live love kodi kodi msini sumbue. Najichanga vyangu mjengo ni ununue. Keki kubwa kidogo, ili mradi npumue. Wacha nfosi fosi Mungu tundo fungue.
Kushindana mashindano, mie siwezi. Kupambana mapambano, mie siwezi. Eti kutwa marumbano, mie siwezi. Sangu dua na goti, na mwache mwenyezi. Kifupi no more stress.
Kifupi no more stress.